More amazing jams on ZambianJams.com.
Nambadingom Kumbetsetana indete nkambetsetana Ija in ali true love Tinka kondana Zato golo la tuzi dali manja mwake mamulungu Koma imwe adanena palibetro sata Sadana ame sonsezi mata Sima wawa palibetra muya Becha moya Papita ndawi ina moya tandisia moya dakwatiwa atapita more nalozi kolidandi kulira Kupweteka nkumango pirira Kupirira Pakulu uku mwetulira Kumbali uku sisima ukulira Makanizo kukumbukira Mumwe chikondi chinka komera Simo mwentima wako na onso Umawa wira Kutopandi kulira maso kufira Kufuna kuzimangirira Kumahai hai Sonsezi mata nchimwene wanga Palibecho sata nche mwari wanga Sima wawo wako mabe
Ululu umata
Papita ndawi kumabe mabala achira Ine mwere ya dandisi ya kumabe
Ululu umata
Ndipo mabala achira
ZambianJams.com.